Nsonga y'amasomero Dr. Twin ategeezezza tebasobola kugayimiriza okusomesa abaana b'eggwanga wabula gateereddwako ebiragiro eby'enjawulo ebirina okugobererwa okusobola okulaba ng'abaana basoma ate nga tebakwatiddwa Ebola.
Amasomero gagenda kuggula, tetusobola kuziyiza abaana kusoma. Tetugenda okukola twayisizza ekiwandiiko ekirambika enkola mu ssomero okulaba nti abaana infection control ekolebwa. Naye ku districts zino eziri ku border tumanya abaana bangi bave across ne bajja ne bagenda mu masomero ago. Tusaba head teachers, DEOs babe vigilant, babeera abaana bano abave ebweru babawandiike babamanye bakole surveillance buli lunaku nga bachekinga temperature kyabwe naye ate nga babeere nga ba observinga neki ne SOPs zetutaddewo. Omwana bw'alwala bategeeze health worker abali okumpi. Buli district tuyinamu amalwaliro, amasomero gano gali kumpi n'amalwaliro gaffe. Bategeeze omuntu yenna ali ku ddwaliro bajja kujja bakebere omwana oyo, tumugyewo, tumukebere, bw'abanga mulwadde Ebola tumujjanjabe.